iyadoo maalmaha hor gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la baxay Puntland Faisal Sheikh Cali uu ciidamada BSF ee uu Mareykanka tababartay ku eedeeyay in ay ku biireen dowladda federaalka isla markaana doonayaan inay khalkhal geliyaan amniga magaalada Galkacyo ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay ciidamada eedeynta loo jeediyey. Sarkaal ka tirsan ciidamada daacadda u ah Mareykanka ee BSF ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeynta ka timid gudoomiyaha, isagoona ku eedeeyey inuu yahay nin mas-uuliyad darro samaynaya.
Gobolka mudug buuq baa ka jiray, buuqaas ka jira gudoomiyaha gobolka ayaanu dareemaynay inuu hadalo social media mas-uuliyad darro ah inuu ka samaynayo oo ka hadlayay, uma jawaabayno, kumana dayanayno, isumana quurno waxa uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo. Yaan tashuush la idin gelin, yaan la doonan BSF waa waddanka cadow ku ah. Nin kasta oo iska hadla oo waxaan munaasib ahayn ku hadlana waxaan leeyahay iska hadlo.
Ciidamadan murtaziqada ah oo tababarkooda iyo taakulentooda gacanta ku haya Mareykanka ayaa marar badan waxa ay iska hor yimaadeen ciidamada maamulka la baxay Puntland, iyadoona geesta kale ciidamadan daacadda u ah Mareykanka ay u taagan yihiin inay fuliyaan danaha Mareykanka iyo dhibaateynta shacabka muslimiinta.